mutabani njagala nkulengeze mu maseyo jolaga obufumbo si kyekintu ekyokubalantiranga abase bakabatukana nkumu mbuba jose nzenda bayingutwe kwa makasanye malo kutuza
www.djericom.com.